Fanga kɛlɛɲɔgɔn Ousmane Sonko seginna a ka dugu barikama kɔnɔ min tɔgɔ ye ko Casamance jamana worodugyanfan fɛ sibiridon na. Ani a ka dankan filanan Basiru Diomaye Faye cɛbɔ ye jamanatigisigi kalafiliw la marisikalo tile 24 na. O cogo la Ousmane Sonko b'a ka yɛrɛfɔko taama fɔlɔkɛ tile fila a bɔlen kɔ kaso la dɔgɔkun kelen sani kalata yɛrɛfɔko ka ban. Monsieur Sonko ni Monsieur Faye bilala ka bɔ kaso la jumadon wula fɛ kalo caman minɛnin kɔfɛ yafasariya dɔ kɔnɔ min taara dɔgɔkun tɛmɛnen na jamanakunti Macky Sall ka laɲini fɛ. Note jamanatigi si kalata na a ka fanga sarati fila kɔfɛ san wolonwula ni duru kabini san 2012 la.